Hello, Bruce. Two final messages for Sandra at Lo Wu from her dear mother and dear brother.
Hello, Sandra. Mi mama ako tumeonana na faza. Tunashukuru, tunakumisi sana. Usijali, ombe Mungu, utarudi salama tu. Usiwe mnyonge, jipe moyo. Sisi tuko salama huku, mwanao yuko salama. Kwa heri, bye.
Hello, leo, sister. Mimi mdogo wako Mani hapa. Tupo na Faza John, tumekuja kumtembelea, amekuja kutembelea Tanzania. Tumekumisi dada yangu, ila ndio hivyo tu. Kwa heri, bye.
Okay, thank you. Thanks, Bruce. Bye-bye. God bless.